Karamoja sub region mu bukiiko bwa kono obuvanjuba bwa Uganda kyetaaga abasawo abazaalisa abawerera ddala 1,196 balyoke banganga ekizibu ekigwawo naddala mu biseera eby'okuzaalisa abakazi mu malwaliro ag'enjawulo gonna mu kitundu ekyo. Omulanga bwe guti ogutakungula gwakubiddwa mu disitulikiti y'e Moroto baabadde nga bajaguza olunaku lw'ensi yonna ku mikolo egy'eggwanga egy'abazaalisa egyakubiriziddwa mu bala okugamba nti abazaalisa akakadde kalamba beetaagibwa. Bofiisa okuva mu kitundu eky'e Karamoja bagamba nti abasawo abakugu mu by'okuzaalisa tebaweerayo mu bitundu eby'e Karamoja era amalwaliro agasinga tegalina bujjanjabi bwonna bukwatagana na byakuzaalisa. Dr. Stephen Pande, omu ku bakugu abeebuuzibwako mu Moroto Regional Referral Hospital, agamba nti embeera ye Moroto eri bubi nnyo kubanga abakazi abasoba mu 7 be bafa, kubanga abakazi kumpi 7 be bafa ku buli bakazi 10,000 ababa bazaala bwogerageranya n'eggwanga abantu 10,000 ne kufaako abakazi abawerera ddala 1,089.